asɛm brɛ ne onua ɛbra so sɛ obetie nkwa asɛm. Bɔmmɔde ara sɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wɔ na wɔase wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ du. Frɛ wo kafo, frɛ wo nua na frɛ w'adɔfo. Asɛm yi firi Lifeword Media Ministry hɔ ana yɛde brɛ wo. Ɛyɛ wo somfo Akwa Hayford ɛna ɛne wo kyɛ asɛm yi. Yɛ mmɔ mpaeɛ. Ɔdɔmfo mmɔborɔhunufo, mmɔda w'ase. Ɛwɔ sɛ wɔma yɛhunu nnɛ. Ɛwo da foforɔ ɛti se na ɔtwe foforɔ, bosom foforɔ. Fɛdom yɛn na afe foforɔ. Siesie yɛn. Kɔsoa ma w'abasa nya kɛse yi, wɔadi kyerɛ yɛn ɛberɛ a yɛsua w'asɛm yi. Bɛyɛ adwene ne yɛnte aseɛ ni. Biani ani ne ho nokwasɛm a ɛwɔ w'asɛm mu. Sɛ wopia mu biara nyɛ ɔyera ba, ne nyakontapa abu akyerɛ wo. Na waka kyerɛ sɛ ampa, mo akoa nokwafoɔ ne mo, ɛkra a mede hyɛɛ mo sɛ yi, motumi ayɛ ho adwuma nti bɛtena me sɛ nifa. Yɛda wo ase sɛ wadom yɛn. Mmɔborɔhunu a ne wadɔ yɛn nti ne yɛwie sa. Kɔso ara yɛ yɛadom na boa yɛn. Ɛfidie ne ɛfiri ba yɛn nyinaa hyɛ wo nsa. Siesie yɛn yɛda wo ase wo ade Yesu din mu ne yɛbɔ mpae. Amen. Asɛm yi ɛtoa so wɔ Onyankopɔn adɔ yɛn nti ne ne mmɔborɔhunu na me ne wo mmienu yɛnwie sa. Nti oyi mato ne din sɛ hope is a choice. Wɛka saa dɛn? Onyankopɔn deɛ ɔde nnidasoɔ no wɔ hɔ. Baawo na ɛto baabi a nnoɔma nyinaa sa kasa a Awurade wo ne m'anidasoɔ. Ɛsiane sɛ Jeremiah kan ɛwɔ kwadwom Timiansa Emu Eduane Nane sɛ, "The Lord is my portion, therefore I will hope." Awurade no mekyɛfa. Ɛno nti ɔno ne m'anidasoɔ. Anapa yi, hwan ne w'anidasoɔ? Obi akɔfa ɔbosom sɛ n'anidasoɔ. Obi afa dua de asi hɔ ɛna ɔkoto sɔre ne sɛ n'anidasoɔ. Obi anidasoɔ ne ne papa, ne anidasoɔ ne ne maame. Ɛyɛ ɔmo na ɔmo Nyankopɔn nam soɔ de wo bae. But mo anidasoɔ anya Onyankopɔn. Esiane sɛ ɛberɛ a nneɛma mu nyinaa yɛ den no, ɛma Jeremiah no. Jeremiah hwiri biribiara. Ɔsɛ Jeremiah lost everything. He lost everything. Biribiara ɛbɔ no. Biribiara firi ne nsa. N'asase, asɔre fie koraa. Ne man nyinaa. Mafoafoɔ abɛdwi afa wɔn so. Nti nea ɔka n'adwum sɛ Onyankopɔn ne nkutɔ ne adeɛ aka ɛti ɛno ne n'ani da soɔ. Ɔse sɛ Awurade woboro so wɔ adeɛ nyinaa so. Ɛsiane mpa, "You are my portion." Sɛ woyɛ me portion deɛ a ɛne yɛ me kyafa deɛ a ɛne you are going to give me an inheritance. Bomasefoɔ, w'asɛm no tintim. Wɔma yɛnya aduane adi siane sɛ wo ne ani da so. Asɛ wo na wobɔɔ soro ne asase ne mu nnwuma nyinaa. Aduane nyinaa yɛ wo Nyankopɔn na wobɔɔeɛ. Adeɛ nyinaa yɛ wo deɛ anyɛ nipa. Yɛde nipa bɛfa wɔde kɔ a wɔfa nkɔ. Ɛti bɛ nnɛ anɔpa yi, deɛ mpɛ sɛ me ne wo kan ne se, ma Onyankopɔn nyɛ w'ani da soɔ. The Lord should be your portion. Awurade nyɛ w'ani da soɔ.